Molweni kusasanje izihlobo. Inyweba ukuba lapha ngalentsasa kwinkonzo yenkosi. Kwaye siyathemba, kwaye sithembe ukuba nexesha elimnani. Bendisemva nje kwi esasiqhele ukubiza iofisi yamadikoni. Apho izishicileli zilapho ngoku. Kwaye bendithetha nje kunye neliselitsha inenekazi kunye nonina emva phaya abasuka phezulu eJoliet, Illinois. Kwaye bendisacinga nje ngomphumela onjani wobabalo lukaThixo lantombazana enguwo. Abaninzi bethu apha bayayazi yona ili inxini omnye nje woluqatseleyo uhlobo. Kwaye andizange ndibe nalo ibali ngokucacileyo kum kude kube yile ntsasa kwaba njani xana wemkayo eqongeni. Inkosi yayityile kuyo konke oko kwakungalunganga nokwakuza kwenzeka. Yaze yemka eqongeni, intywizisa kwaye ivuya ngokuba uThixo wayeyisindisile kwingcwaba lenxila. Kwaye yena inenekazi laya kuye laze laqalisa ukuntywizisa kuba intombi yalo ndiyakholwa yayiyo yayilikhoboka leziyobisi. Kwaye niyazi ngoba balo lukaThixo laa ntombi yabizwa, ndiyakholwa yayibusuku obulandelayo Rosella wabizwa, yaye intombi ukusuka kwiziyobisi yaphiliswa, kwaye yona kunye nomyeni wayo bashumayela ivangeli. Kwaye ukubona elincinci elithandekayo inenekazi njengoRosella nokuba nje odumileyo, kwaye ngoku yena uhlonipheke kakhulu uva ubizo entliziyweni yakhe. Kodwa ekwazini iBhayibhile malunga nabashumayeli abangabafazi, yabona uyayazi ukuba into engenye, kwaye uThixo umkhokelela ezintolongweni kunye nezinto ukuze anike ubungqina. Uyamangalisa nje ukwazi ukufuna intando kaThixo. Ngamanye amaxesha sinemvakalelo, kodwa sifuna ukuyisa laa mvakalelo ezindaweni. Ukuba akuqapheli, umtyoli uya kuthabatha laa mvakalelo aze ayigqwethele kwinto ethile. Kodwa oko nje sihlala eBhayibhileni, ngoko silungile. Niyabona, sihamba kakuhle kunye nentando yenkosi. Kwaye ngoko ndikholwa ukuba uRosella ekugqibeleni uya kujikela ekubeni kumadlelo obumishinari ndaweni ithile, ngokuba iMelika ayifuni ivangeli. Niyakwazi oko, singasuka nje sikuvume oko okokuba aba bantu be-Anglo-Saxon abamhlophe bagqityile yiloo nto yonke, akusekho vangeli eyakuthi iMelika iyamkela. Oh, ufumana okumbalwa okushiyekileyo manqaphanqapha. Kodwa njengokuba ivangeli iphelile, kwaye akunako nokushumayela kubo, akunakuthetha kubo, abayikukholwa kwanto. Yabona, baneembono zabo nje zentloko ezilukhuni, kwaye bazinzile. Kwaye izinto ezilandelayo ngesi sizwe ngumgwebo. Siza kuba nawo so naso, ingaba ngalo uxinzelelo, ingaba ngokwesiqhushumbisi se-atom, ingaba ngokwesibetho esikhulu, isifo okanye into ethile. Kodwa sona sikulungele, uyeza amawaka aphindwe ngamawaka aya kuwa. Sigqithile izolo umzalwane uZebel kunye nam kunye nomzalwane uWood ukungena ukusuka ezantsi eKentucky, apho besilapho iintsuku ezintathu saza sigqitha kwiprojekthi yezindlu. Umzalwane uZebel wathi, akukho ndilibele namnye wabo bantu kulaa projekthi oyayo nakweyiphi icawa. Uyababuza malunga nayo, kulungile, sinomabono wakude wethu. Leyo yindlela esifumana ngayo intuthuzelo, yabona. Eso sisimilo seMelika, yabona. Sinomabono wakude, sinemali eninzi, sineemoto ezintle, sinezindlu ezintle. Sifuna ntoni ngenkosi? Asikudingi oku, ya. Eso sisimilo. Malunga nekuphela kwayo inkolo nentsindiso esinayo nothando luphakathi kwabantu benene abanobuThixo. Niyazi iBhayibhile yathi oko kuya kwenzeka. Ehe, nina bafundi beBhayibhile ninivile nikhwaza amen. Nawe mshumayele emva phaya, oko kulungile. Uthando liyakuba kude kakhulu kwimihla yokugqibela. Okuphela kwalo uthando obeluya kushiyeka liyakuba phakathi kwabantu abangabonyulwa bakaThixo. Utata uya kuchasana nomama, nomama achasane notata, nabantwana bachasane nabazali, kunye nabohlukeneyo bechasene omnye nomnye. Kwaye ekuphela kwalo uthando eliya kushiyeka iyakuba ngabaya banyulwa kuphela abanyuliweyo. Igama banyulwa phaya liphuma kwigama nyuliweyo. abantu bakaThixo abanyuliweyo. Kwaye xana uRosella wayendicaphulela ibali egumbini ngexesha eligqithileyo, bendicinga nje okokuba ngoba busuku wathi into ethile yenzeka kunye nendlela eyatsho ngayo konke ukwehla ngobomi bakhe xana wayeya kuba le elikhuphe nje amehlo inxila lingenako kungekho Alcoholics Anonymous oogqirha abane bamncama kungekho nto inokwenziwa nendlela ukusukela kweliya kanye kweliya ithuba into ethile yenzeka. Ngoku akasanamehlo aqwanyazayo, uyathandeka umfazi osemtsha omhle obudala buyiminyaka engamashumi amathathu anesithathu kwaye uyakugqitha malunga namashumi amabini anesibini nje indlela uThixo awamenzela ngayo oko wakwenzayo kunye nendlela akhangeleka ahlukileyo. Kwaye kodwa ndathi, Rosella, ngaphambi kokusekwa kwehlabathi uThixo walimisela elathuba emhlekazi, yabona kulungile. Kwaye xana omncinci omdala uBilly Paul emva phaya uphi apho akhoyo ebetyhalela ekhupha amakhadi okuthandazelwa ebantwini ngoba busuku olungako ukuba luncinci ulwazi ebenalo lokuba ngubani obemnika ikhadi lokuthandazelwa. Ayimangalisi Rosella. Amen. Inkosi ikusikelele Rosella. Ndiqinisekile siya kukwenza oko. Ufuna ibandla lithandazele ukuba uThixo amkhokele. Oko kukulandela isandla sakhe esingaguqukiyo. Oh, kulungile oko. Ndibe nesindululo esibi kakhulu esibekwe phambi kwam ngale ntsasa simalunga nothile ophindwe kaninzi waphindwa kaninzi usozigidi oziphindiweyo ofuna ukuvelisa apha eLouisville, Kentucky kwaye andakhele umnquba wezigidi ezintlanu zeedola. Kodwa into ethile ezantsi entliziyweni yam yathi yibambe, akungomalusi. Yabona ke ngoko imali yezigidi ezintlanu eyakubekwa ngoku ukufanela uye kurhulumente ukuhlawulela irhangqa kunye nentoni efana naleya, kodwa ufuna ukuyibeka kumnquba ukwenzela inkosi. Kodwa ndiyathemba ukuba iya kwisicaka sikaThixo esiyaku kunye nethile inkonzo kuThixo, kodwa zizigidi ezintlanu zeedola ebekiweyo ngoku. Cinga ngoko onjani umnquba eyakwenza. Yabona indlela eyokozela ngayo ukukhangeleka Rosella, kodwa kukho into ethile ezantsi apha etsho ngokwahlukileyo. Yabona, yabona into ethile ezantsi apha. Sifika kulo mncinci umnquba omdala nina basemzini ke lena ingaba yindawo ehombisekileyo apha ekujikeleni. Akuqondi ukuba abantu bafune ukwakha le ndawo baze bayenze, kodwa lena yindlela esiyithanda ngayo. Yabona, lena yindlela esiyithanda ngayo. Izitulo ezidala ebesihleli kuzo phaya yayi izizitulo ezidala zemvelo zisuka emnqubeni apha zagqitha kwimpuphuma zadadela phezulu. IBhayibhile yam ivulekile ngolwahlobo epulpitini yancamathela esilingini yaze yabuyela ezantsi kunye nelizwi kuyo. Mna Nkosi ndiyityalile, ndiyakuyinkcenkceshela imini nobusuku leze othile ayinyothule esandleni sam. Indlela esabhexa ngayo ukunqumla ngaphezulu kwayo ngesikhitshana apha kwaye weza kanye emva ezantsi izitulo zisiya kanye ngasemva kwindawo yazo. Konke okwafuneka bakwenze kukuzikhuhla uze uqhubeke. Yabona, yabona ke oku yindlela nje esithanda ngayo apha. Ingabantu abaqhelekileyo, indawo eqhelekileyo kunye nenkosi emangalisayo. Amen. Ngoku ngoku namhlanje sinokuthile siyaqalisa nje ukugqithela kucwambu niyazi emva kokobisi luthatyathiwe kwaye nje ucwambu. Kwaye khumbulani kuthabatha ubisi ukuvelisa ucwambu niyazi ucwambu kokuqulathwe lubisi ke sibe sikwesokuqala esesibini kwaye siyaphela kwesesithathu size siqalise kwisahluko sesine sezukileyo incwadi yamaHebhere. Kwaye iimfundiso zale ncwadi singahlala kunye nayo kumqolo omnye iinyanga ezintathu kwaye nje sibonise ukuba iBhayibhile yonke ibopheleleke kuwo wonke umqolo weBhayibhile. Nakhe nakucinga oko, akukho namnye umqolo eninokubeka umnwe wenu kuwo kuphela oko ngobabalo noncedo lukamoya ongcwele esinokuthi sibophelele iGenesis ukuya kwisityhilelo kanye kuyo. Akukho suntswana limbi lokubhalweyo okubhalwe naphi na okunokwenza oko, kwaye ngokwezibalo nejografi kuyo yonke indlela akukho ncwadi eBhayibhileni ebhalwe njengeBhayibhile. Akukho ncwadi ehlabathini lithetha ebhalwe njengeBhayibhile. Akukho nto amanani eBhayibhile agqibelele kwimvumelelwano kwanezahluko neziphumlisi nento yonke igqibelele. Akukho ncwadi yimbi ubungenakho ukufunda isahluko kuyo ngaphandle kokuyiphixanisa, kodwa akukho nakunye ukuphixana kweBhayibhile yonke, kwaye yabhalwa ngabaninzi abaninzi abaninzi abantu namakhulu 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 eminyaka ukwahlukana phakathi kungekho kwazi nasuntswana linye. Omnye wayibhala apha nomnye wayibhala apha nomnye wayibhala ngapha. Xana yonke yayibunjwe ngokuhlangeneyo yenza iBhayibhile kaThixo, kwaye akukho nanye engquzulana nenye, kwaye hayi hayi izibalo iijografi nayiphi into yeBhayibhile. Yonke into ngokwamanani, yonke into ibaleka ngokugqibeleleyo ngokudibeneyo. Oko akuphefumlelwanga, andiyazi intoni oya kuyibiza aphefumlelweyo. Ndivuya kakhulu ngesikelelekileyo endala iBhayibhile. Abanye babo bathi ingaba ngumkatolika protestanti, ndathi namnye wabo ndikholelwa iBhayibhile. Injalo lonke ndiyayikholelwa iBhayibhile, kwaye ndiyavuya kuba sisenenkululeko yokushumayela yona kwesi sizwe. Oh, iyamangalisa. Ngoku siza kufundisisa kuyo, kwaye ngoku siya kutyhila kwincwadi yamaHebhere size siqalise ngesahluko sesithathu, kwaye sishiye kumqolo weshumi elinesihlanu. Kwaye ngoku nina nonke ndibone umntu eqwalasela ngethuba eliqedileyo xana ndiqhola iiglasi zam zokufunda. Asikuko ukuba amehlo amabi, kodwa ndigqithe kumashumi amane eminyaka ubudala. Ndingayifunda kanye apha njengokuqhelekileyo, kodwa ndingayifunda ngcono ngeeglasi zamehlo, kwaye bandenzele ipere yeeglasi zokufunda endifuna ukuzisebenzisa ngokuba ndingafunda ngcono nangokukhawuleza. Kwaye oko koko endizifumanele kona ngoku kuqala sifuna imvelaphi encinci, kuba kungabakho abathile abahambeleyo phakathi kwethu abangekhange bachole indawo yokuqala yencwadi yamaHebhere. Ingaba ungunkosikazi Cox uhleli kanye apha ekupheleni? Kuhle, ndiyavuya ngokuqinisekileyo ukubona yena. Nje phambi kokuba ndiqale, njengobungqina kubabalo lukaThixo, apha ibingumfazi enomhlaza otya ususa ubuso bakhe, lowo umama kaDade Wood. Kwaye ndandiseMichigan kunye noJean kunye noLeo kunye nabo bethatha ushicilelo, kwaye endleleni egodukayo umfazi wanditsalela unxebo okanye ndamtsalela wathi yiya ekuthandazeni kwamsinyane ukwenzela unkosikazi Cox, umama kankosikazi Wood, kuba umhlaza udla ubuso bakhe ubususa ugqibile ukuya kwicala leliso nokuhlela ethanjeni tyibilizi kwicala lobuso bakhe, kwaye nje ukusasazeka. Ugqirha othile wenza into ethile enye kubo nje wabenza bamandundu, waze wayisasaza yona wafaka uhlobo oluthile lweyeza kubo, kwaye bamzisa ukusuka ezantsi eCambersville, Kentucky, ukunyukela eOkanye, ndiyakholwa, Acton, Kentucky, phezulu ukuya eLouisville ukwenzela unyango. Kwaye ke unkosikazi Wood, ityeli lokuqala endakhe ndambona ngalo wayekrazukile ngokuba kakade ngowakhe umama, kwaye ngokuqinisekileyo ebeya kuziva ekrazukile. Ndaya egumbini ndaze namthandazela ngentembelo yokuba uThixo wathi uya kuphendula umthandazo, kwaze emva kweentsuku ezimbalwa wayephumile, kwaye nankuya ehleli ngoku ngolumangalisayo nje ubabalo indlela amenzele ngalo. Ungema, andifuni kukwenza isidlangalala. Kuphi, kuphi apho wawukhona umhlazi? Kwicala lobuso, jonga phaya kwelaa cala lobuso bakhe, ukuhla ukujikela apha kwithambo lesidlele ukunyukela ekujikeleni elisweni lakhe, kwaye uThixo wamphilisa. akamangalisi yena bangaphi ababelapha kwicawa egqithileyo ukubona oko inkosi eyakwenzayo ngombono. Indoda kokubini ikhubazeke umzimba kwaye ingabomi ihleli kanye apha kwisitulo samavili kwaye into ethile yandikhathaza xa laa ndoda indala ihleli phaya yathi, "Mzalwane uBrenham, ndiyakholwa yayingulo mzalwane kanye apha," yathi, "yenzela umfazi wam into ekwanye. Unomfazi apha okhubazeke umzimba. Intliziyo yam yanyibilika nje. Ndinqwenela bendinganikeza nangantoni ehlabathini ukuba ndinganako, kodwa asiyo ayilelanga emandleni am. Kodwa ilele emandleni am nawenu ukuthandaza ukuba uThixo ayenze. Unomfazi okhubazeke ngomzimba, isandla sifile, unyawo lufile, ikhangaleka njalo. Kwaye le ndoda yayimandundu kakhulu kunaye umfazi, kuba wayenakho ukuma kwaye enakho ukuhamba kancinci. Kodwa le ndoda yayingenakho nokwenza oko, kwaye yona ubuchopho, umthombo luvo wokuxhathisa wamkile. Oomayo iqela labanye babemncamile, kwaye umkatolika wamthumela apha ugqirha womkatolika, kwaye inkwenkwe yakhe ngumpristi eSt Menards ezantsi eJasper, Indiana. Kodwa oko kukubeka amatye esiseko ukwenzela imvuselelo ezayo ezantsi phaya. Kwaye xana yavukayo yathi, "Kodwa ndinakho," yajonga yathi, "Ewe ndinakho," yayicinga yayingenakho ukubona, niyazi. Kwaye wajonga phezulu kwaze kwenzeka nje aphakamisele phezulu intloko yakhe, kwaze phaya wayenakho ukuhamba kwaye abone. Wahla phakathi kwezitulo ngokwakhe, kwaye babe ngamarhabe, waye ngowesithethe, kwaye thetha ucinga kuba kuphela ngamaPentecost okanye abantu bobungcwele abanakho ukukhwaza. Uyaphazama ngokuqinisekileyo banakho ukwenza ukhwazo oluthile xana bebona into ethile njengaleya isenzeka. Bangana omnye nomnye kwaye bekhwaza, waphumela kanye ngaphandle ukwehla emanyathelweni etyhala isitulo sakhe samavili ehamba kunye nomthambo oluvo wokuxhathisa uphuma entlokweni yakhe. Cinga loo nto, ehamba njengoko wena okanye mna bendiya kuhamba. Oh, uyamangalisa! Ngoku uPaulus wabhala incwadi yamaHebhere, kwaye koku kubhalela amaHebhere wabhala yona. Kwaye ngaphambi kokuba abhale ezi ncwadi siyafumanisa ngoku siyahamba eli ligumbi lokufundisa lesikolo secawe, kwaye ndiya kuzama ukuqaphela kwaye ndingathabathi thuba lide, kwaye emva koko siya kuba neenkonzo ukuqhubeka nazo ngobu busuku iNkosi ithandile. Ngoku encwadini yamaHebhere nazo zonke iileta zikaPaulus, yayingubani uPaulus? WayengumHebhere othembekileyo, isifundiswa, umfundisi omkhulu weTestamente endala, kwaye wayefundiswe ngomnye wamadoda angcono omhla wakhe. Umntu othile ndixelele yayingubani gama lakhe? Gamaliyeli, omnye wabakhulu abafundisi bomhla wakhe. Kwaye uPaulus wayehleli ezinyaweni zikaGamaliyeli. Kukho into ethile malunga ne apho uya khona, yintoni ibandla ohamba kulo, kwaye ngubani umfundisi okufundisayo. Ingaba ubukwazi oko? Inento ethile kuwe. Ngoko ke sifanele sifune okona kungcono esinokufumana, sibe sifumana okona kungcono. Hayi ngokuba kuyonwabeleka nanjalo njalo, kodwa imfundiso yenene yeBhayibhile. Jonga, ngelinye ixesha xana uIsrayeli wayephumele entlango kunye nemikhosi yakhe, kwaye babe kuhambo lweentsuku ezisixhenxe, babephelelwa ngamanzi, kwaye babe malunga nokutshabalala, bathi, "Oh, ukuba babe kukho umprofeti kufutshane." Kwaye omnye wabo wathi, "Sinaye ezantsi apha uElisha." Wayegalela amanzi ezandleni zikaEliya. Yabona amaqabane akhe? Ngamanye amazwi, nangu Elisha owayenobuqabane noEliya. Ilizwi lenkosi likunye naye, niyayifumana? Wayefundiswe kakuhle, kwaye wathi, "Ulapha, masihle size sibuzise kuye," ngokuba umfundisi wakhe yayingu-Eliya kwaye unemfundiso kaEliya kuye. Yabona unjani umahluko owenzayo? Ngokuqinisekileyo sifuna ukufundiswa. Ke uPaulus wayenemfundiso kaGamaliyeli, kwaye uGamaliyeli wayeyila ndoda ebalulekileyo eyenza ukhetho ekubeni esisifundiswa yena buqu okokuba xana konke oku kuqhubeka kwaqalisayo kwebandla langaphambili wathi masingabeki izandla zethu koku yabazalwana ukuba asiyokathixo ayiyukuba nto kakade kodwa ukuba yekathixo kwaye silwa nayo siya kuzifumana sisilwa nothixo yabona wayenemfundiso elungileyo upawulos wayephuma phantsi kwale ndoda kwaye wayesazi ukuba upawulos wayengumfundisi omkhulu ke ngenye imini enyanisekile entliziyweni yakhe etshutshisa ibandla esehla esiya kubabamba ngoku masithabathe esinye isigaba esincinci kupawulos njengoko sifumana imvelaphi yethu xana ujudas wawayo ngesigqitho ngokuthanda imali kunye nendumasi yobomi wawa ukusuka kubabalo waza waya endaweni yakhe kwaye abafundi bathi kufuneka kubekho ishumi elinambini laze ibandla kunye naso sonke isidima salo ukubonisa liyintoni ibandla kunye naso sonke isidima salo nawo onke amandla alo lisezizigidi zemayile ukusilela kubungcono balo bathi sifanele sikhangele omnye phakathi kwethu oya kuthabatha indawo yakhe kwaye bakhetha ngokwenza amaqashiso uMatthias ndiyakholwa nguye kwaye nanini na bamkhethayo baze bambeka kunye neshumi elinambini kunye neshumi elinanye nto leyo eyenza ishumi elinambini akazange enze nenye into elo kuphela kwexesha igama lakhe elakhe lakhankanywa ezibhalweni elo yayilibandla lisenza ukhetho lwalo ngoku bacinga ulinene akukho ntandabuzo uyindoda elungileyo usisifundiswa uchubekile ufundile ungumntu omangalisayo uya kuthabatha indawo kajudas aze abe ngomnye wethu kodwa niyazi uthixo ngamanye amaxesha wenza enye yekuluvo lwethu enye yolungabhadlanga ukhetho ngoku uthixo wabona omncinci ompumlo igobileyo umJuda nje ozele ngumsindo njengoko wayenokuba nako kunye nomlomo wakhe ubhekiswe ecaleni ndiyakwehla ndibambe wonke ngamnye wabo ndiyakubaphosela ejele ndiyakwenza oku lowa yayilukhetho lukathixo abanye babo bathabatha isifundiswa kunye nechule olo lukhetho lwebandla yabona akumazi ngubani lowa usesiguqweni akumazi ngubani lowa ungqina kuye ejele okanye naphi na apho ikhona ingakhangeleka ngathi ngumlwi iindlebe zakhe zaphukile amehlo akhe atsaleke ulusu kwaye kodwa akwazi ngubani lowa uphosa nje iqashiso lakho kuko konke nike ilizwi uthixo uthabatha ukhetho kwaye uthixo ukhetha lona mncinci unomsindo kakhulu umYuda okanye wakhetha yena gxebe endleleni yakhe ezantsi ndiyakwehla ndize ndibafumane ndiyakubabonisa oko ndinokwenza ngolwa hlobo kwaye uthixo wamkhahlela nje phantsi uthixo wathi olo lukhetho lwam kanye phaya ibingayi kuba bubuvuvu obuya ebandleni kutheni utshutshisa ibandla uyindoda esenyameni kodwa uthixo wayesazi okwakungaphakathi kwendoda yabona oko ndikutshoyo ye upawulos waba namava bangaphi abakholwayo amava aza ngenguquko ngokuqinisekileyo ukuba ebengenjalo bendiya kuyithandabuza inguquko inguquko izisa amava kwaye akunakuyibalela nakweyiphi into ngoku ngamanye amaxesha ingaba kukukhwaza ngamanye amaxesha ingaba kukuthetha ngeelwimi ngamanye amaxesha ingaba kukuntywizisa ngamanye amaxesha ingaba kukuncwina akuyazi ukuba yintoni ke sukuzama ukuyibalela ngokuba wonke umntu kuni ubonakalise ukuba ngoyiphosileyo kuwo nina mawisile nina mabhaptisi nina manazaret namapentecost babonile abantu bekhwaza njengamandla njengoko benako ukukhwaza baze babe igolide emazinyweni akho ukuba banako ewe mhlekazi babonile abantu bethetha ngelimi njengokuphokoka kwee-ertyisi kwisikhumba senkomo esomileyo kwaye ngokunyanseka kokulunga kunye nokuhlafuna icuba kwicala lomlomo baze basike umqala wakho ukuba banako ukuyenza injalo lona ke zona ezo zinto azi akukho bungqina bokokuba ungabubonakalisa kuphela ngobomi umntu abuphilayo ngesiqhamo sabo niyakubazi ke konke kuxhomekeke kuThixo. Yena wenza ukhetho, uhlanganisa izinto kunye, kwaye leyo yindlela eyiyo. Ke, ukuba ubomi benu buthelekiseka neziqhamo zeBhayibhile, ninoqulunqo olulungileyo noko. Ukuba umoya wenu ungqinelana nomoya wakhe, okokuba ningoonyana neentombi zikaThixo, ni bonke ububi buwile, kwaye yonke into iye yabantsha, kwaye nihlala kuthando, kwaye ninoxolo, nobabalo, nanjalo njalo. Niyasondela kancinci ubukumkanini ngoko, ngokuba ubomi obukuni buvelisa olwa hlobo lobomi, yabona. Ukuba nithi, oh, haleluya, ndithethe ngelwimi, haleluya, oko akuthethi kwanto, oko akuthethi nokuncinci ngaphezu kunokuba uphuma apha uze udlale isandi sekatara okanye into ethile, oko akuthethi nanye into. Ungafanelana uthethe ngelwimi, ungafanelana ukhwaza, kwaye ubaleke unyuka usehla phakathi kwezitulo, uze ukhale iinyembezi de ngathi ubuchupha amatswele, oko akuthethi nanye into, hayi nanye into, ngaphandle kokuba ubomi bemihla yonke buxhasa njengokuqinisekileyo uhlala nalo. Ngoku, ukuba wenza ezi zinto kunye nobabo, amen, oko kuhle, oko kulungile. Kodwa ungazenza ezo zinto ngaphandleni kokuba nabo obabomi. Ke ngoko, hayi ukukhwaza, hayi nanto njengaleya ibubungqina. UYesu wathi, ngesiqhamo sabo, niyakubazi bona. Kwaye isiqhamo somoya asikokuthetha ngelwimi. Eso, ayiso siqhamo sikamoya. Ukukhwaza, ayiso siqhamo sikamoya. Ukuntywizisa, ayiso siqhamo sikamoya. Kodwa, uthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ubulungisa, ububele, ukholo, ubulali, ukuzeyisa, ezo ziziqhamo zikamoya, yabona. Oko, koko iziqhamo zikamoya zikuko, kulungile. Ngoko, isizathu sinazo ezi zinto, bathanda ukwenza imibutho, niyabona. Ke siyakuba nawo, makasikelelwe uThixo, bonke bakholelwa ngendlela esenza ngayo, siyakuya ngale ndlela. Bonke abakholwa ngokufana esenza ngako, siyakuya ngale ndlela. Kodwa uThixo ufuna bonke bahambe ngale ndlela ukunyukela phezulu. Ngoko, uPaulus emveni kokuba nalamava, emva koko wacinga ukuba lawo yayingamava amangalisayo. Ngoku, indlela masicaphule la mava kancikane. UPaulus wayesendleleni yakhe eya eDamasko ukuya kubamba abantu abathile ezantsi phaya, kuba ivangeli yayisasazekile ezantsi phaya. Ivangeli ithetha iindaba ezilungileyo, kwaye zasasazeka ezantsi phaya. Kwaye abantu abaninzi babevuka bezelela uthando novuyo, kwaye bethanda iNkosi uYesu. Kwaye lasasazeka ezantsi ngalaa ndlela. Ke uPaulus wafumana iileta ezithile ezisuka kumbingelelo omkhulu, wathi, ndiyakwehla ndize ndibabambe bona wonke umntu. Ke wazithabathela ibutho elincinci labalindi, abalindi betempile, amasoldati, wehlela ezantsi ngendlela wemka, ngelixa babesahamba besehla ngendlela. Kwaye yena nje konke sazi aza kwenza. Konke ngesiquphe into ethile yenzeka. Konke ngesiquphe kwabakho ukukhanya okukhulu phambi kwakhe. Ukukhanya okukhulu. Ngoku, kona kwakhanya njengelanga. Leyo yinto engaqhelekanga ukwenzeka. Ukukhanya kwakhanya kangangokuba yena nje amehlo wakhe aphuma phantsi, waza wawela emhlabeni, kwaye ulele phantsi emhlabeni, waza wakhangela phezulu. Kwakukho mhlawumbi ishumi okanye ishumi elinesihlanu lamadoda kunye naye. Ingaba nanye yaloo madoda abona okwakukanye? Hayi, mhlekazi, uPaulus wakubona kona. Kwakungenzelwanga wona amadoda ukuba akubone kona. Ye, abanye abantu banako ukubona izinto apho abanye bengenako, yabona. Ke uPaulus wakubona okwakukhanya kangangokuba kona kwamphanyaza. Wayengenako ukubona iintsuku eziliqela. Kwakukho kungako ukuba kokwenene kuye, kwaye akazange abe nako ukubona iqela. Kamva xa wabhala iileta, amehlo akhe ayemkhathaza kakubi kakhulu kusukela kokuya, wade wabhala ngamagama amakhulu. Wathi, ekubeni ndanibhalelayo ngamagama amakhulu kwakunzima ukubona. Wayesentolongweni, kwaye wacela iNkosi ukuba imphilise kuyo, kwaye wayibongoza yona amatyeli amathathu. Kodwa yintoni yakutshoyo iNkosi? Ubabalo lwam lukwanele, Paulus. UPaulus wathi, Ngoko ndiyakuzukisa kubulwele bami ngokuba wathi, hleze bendiyakuphakanyiselwa ngaphezulu kwesityhilelo. Kwathunyelwa kum umthunywa womtyholo, uviko enyameni, olwandintlithayo. Wayeyakuba ngcono okwethutyana kuze emva koko qhubeke kwakhona. Ukuntlitha kuthetha isithonga emva kwesithonga, njengenqanawa elwandle. Ndiyayazi amaza ayayintlitha, yabona, isithonga emva kwesithonga. Kwaye ebesaya kuba ngcono kuze emva koko abe nalo kwakhona, emva koko abe ngcono abe nalo kwakhona. Wathi, Nkosi, yintoni ingxaki ungakususi oku kum? Wathi, ubabalo lwam lukwanele, Paulos, qhubekeka nje. Iyaqhubeka. Wathi, ngoku ukuba nje bendigqibelele kwaye yonke into igqibelele. Wathi, ngoku xana ndaqhubekayo, owu, bendiya kukhukhumana ndize ndithi, yabona, akukho nto engalunganga nam, iNkosi indikhathalele, mzalwana. Haleluya, ngoko unobulungisa obubo bakho. UThixo ufanele akunike into ethile encinci kanye emveni kwethuba ngahlobo luthile ukukwenza ube nobulali kancinci. Yasi, kulungile oko, uhlobo lokukwenza uqonde ukuba yena ngumphathi. Owu, akamangalisi na yena. Ewe mhlekazi, uzuko nje. Ke yena uPaulos ngoko kutheni emva kokuba nala makhulu amava? Ngoku ukuba oko ibiyakuba ngumntu othile namhlanje bebeyakuthi, owu, sikelela uThixo, haleluya Nkwenkwe, Nkosi ndenzele into ethile, uzuko kuThixo. Kodwa hayi uPaulos, wayesisifundiswa seBhayibhile. Lawa mava kufuneka angqinelane nelizwi likaThixo. Ewe mhlekazi, ukuba yonke ngokuhlangeneyo ayiqhagamshelwanga eBhayibhileni, hayi nje ukujonga ngapha uthi, oh ewe, nantsi kanye apha, makasikelelwe uThixo liyifumene yona. Ha-a, leyo asiyondlela ayinikeza ngayo uThixo. Ifanele ibe yiBhayibhile yonke, yonke ya, kuba unga abangakholwayo ukuba uThixo ukhona basebenzisa le Bhayibhile ukwenzela indawo yabo yokuxoxa. Kodwa bayakuthabatha isibhalo esincinci apha batyhile, baze bafumane okunye okuncinci ngapha, bazame ukuyenza inxibelelana. Kwaye zizihloko ezibini ezahlukileyo konke konke. Kufanele wenze isibhalo sithelekiseke kunye nesibhalo, njengoko Isaya wathi isahluko samashumi amabini anesibhozo, ifanele ibe ngumgca phezu komgca, umgca phezu komgca, okuncinci apha, okuncinci phaya, bambelela koko kulungileyo. Yabona, nantsiya indlela eza ngayo, umgca phezu komgca, ilizwi phezu kwelizwi, isibhalo phezu kwesibhalo, yonke ifanele iqulunqane ngokudibeneyo. Yiloo nto ndicinga kwezi sifundo njengoko sinazo ngoku, yiloo nto enkulu ebandleni ngokuba izisa kwindawo apho zonke izibhalo zinxibelelana kunye, kwaye amava ethu afanele anxibelelane kunye nesa sibhalo. Oh, nantsi, ukuba awenzi njalo ngoko ayilunganga. Kwaye indlela endihambe ngayo iminyaka ndingazi kwakuyintoni okwakukhanya okwathi kwakhahlela phantsi uPaulos xana ihlabathi langaphandle izibhalo abantu abashumayeli bazama ukundixelela. Okuya kwakukokukamtyholo, kutheni uya kuba ngumvumisi, uya kuba ngowemimoya, sukubhanqa ngokuya Bhili, into ethile engalunganga nokuya, sukukwenza okuya Nkwenkwe, okuya akulunganga, lowa ngumtyholo. Ke Nkwenkwe, uya kuba ngoqhelekileyo umvumisi, uya kuba ngowemimoya ukuba wenza oko. Oh, konke okuya kokukamtyholo oko okwakulunganga. Kodwa xana ndandingafuni ukushumayela okuya, kodwa njengoko esendleleni ezantsi ukuya eDamasko, uPaulos wayengafuni ukuyishumayela de wafumanisa okokuba yayilungile okanye hayi. Ke wehlela eArabia okweminyaka emithathu waza wafundisisa isibhalo. Xana waphumayo wathi, ngoko yivudulule isuke kum. Wayesazi ukuba kufanele ajongane nabaFarisi, wayefanele ajongane nabaSadusi, wayefanele ajongane nehlabathi kunye nehlabathi leentlanga. Kwaye ke uPaulos, le Bhayibhile ibhaliwe, le ncwadi yamaHebhere ibhalelwe esa sizathu, ushukumisa loo maHebhere kwaye thabatha la Testamente indala aze ayibonakalise ngapha kwiTestamente entsha. Lona nguThixo wathi apha yiyo kubo bonke abaprofeti nento yonke, ukuqalela emva phaya ekuqalekeni isahluko sokuqala sibe naso kuba uThixo kumaxesha amandulo emva kakhulu kumaxesha akudala ngeendlela ezininzi wathetha koobawo ngabo abaprofeti. Leyo yindlela uThixo awawuzisa ngayo umyalezo wakhe kuvavanyiwe ngeUrim Tumim. Kodwa kulo mhla uthethe kuthi ngonyana wakhe uYesu Kristu evavanywe ngeBhayibhile yakhe. Nantso ke la mava elithi ihlabathi yingqondo utheni akukho mntu xana la ngelosi yabonakalayo okwakukhanya ezantsi apha emlanjeni xana ndashumayela imvuselelo yam yokuqala apha ekujikeleni sabhaptiza bonke abo bantu. Ndiyakholwa Dolwane uFreeman, ungabe ubusenokuba se andiyazi nokuba wawulapha ngoko kanye hayi bangaphi ababelapha xana ukukhanya kwabonakala emlanjeni? Ingaba nabani koomadala apha? Ewe, abanye babo xana kona ezantsi apha emlanjeni kwaye bathi yayiyinkohliso yamehlo. Abaninzi bethu babemile bejonge kuko kwaye apha kwehlela ezantsi kwazemva kweminyaka kamva uThixo wakuqondakalisa kona ngeliso lobuxhakaxhaka lekhamera. Yinyaniso ke intsomi ethile, into ethile hayi mhlekazi, siyithabathela kanye apha eBhayibhileni kwaye sinibonise yinkosi uYesu ekwanye wenza into ekwanye, isenzo sakhe sikwasinye, amandla akhe akwamanye. Jonga kwicawa egqithileyo apha ngaphesheya ndingqengqe ebhedini yam zange ndayibona indoda ebomini bam. Yaphuma yathi kukho indoda emnqubeni kwaye ingwevu inentloko emnyama iba ngwevu imfama kwaye ayikwazi kuhamba ikwisitulo samavili. Indoda entloko emnyama yamthumela ugqirha Ackerman. Indoda entloko emnyama, indoda engumkatolika, yathumela indoda ihleli kanye apha kwaye itsho inkosi. Yavuka yahamba yaphuma kunye nokubona kwayo nayo yonke into. Yintoni eyakwenzayo? Nantsi ngelosi ekwanye, ekwanye eyakhahlela phantsi uPawulos endleleni eya ezantsi yeDamasko iphila ebandleni layo kunye nabantu bayo namhlanje. Sisibhalo singqinelana nesibhalo, leyo yindlela ekufuneka ibe yiyo. Sinabatikitiki siya kufika koko emva kwethuba. Sifumana into enzulu phambi kwethu ukuba singafika nje kuyo namhlanje nangobu busuku. Ngoku iyaqalisa nje ukungena kumanzi anzulu apho uyayazi xa ndandiyinkwenkwe encinci ngandiqhele ukuba nechibe elincinci phandle nasemva kwindawo kwaye bendisiya kuya phaya kwaye sonke thina bantwanana abancinci besiya kungena sihamba ze sibancinci balunga nesithandathu isixhenxe iminyaka ubudala kwaye amanzi akangakaya ubunzulu yayingekho ngaphezulu kunendawo yokuzibhuqabhuqa yehagu kwaye ndandineqongana lokukhwela phaya bendiya kubonisa ndingaziphosa emanzini ndibambe impumlo yam ndiphaxaze ndiye ngolwahlobo kwaye isiswana sam besiya kubetha udaka niyazi kwaye beliya kubhabhela kuyo yonke indawo. Ndaxelela utata wam ndiyakwazi ukuqhuba. Wandithatha wandisa emva phaya ngenye imini wathi ndifuna ukukubona uqhuba. Ndatsibela phaya niyazi ndakhulula iimpahla zam isihlahla esincinci somcikwana ndabaleka ukwehla ndabetha amanzi ndaqalisa ukuphaxaza udaka lubhabha yonke indlela kwaye ubhabha wayehleli kumbhobho womjelo. Wahlala phaya waze wandibukela imizuzu embalwa wathi phuma kulo mngxunya wamanzi uze uzihlambe uze ugoduke. Yabona kulungile oko nje kumalunga nendlela abanye bethu abazibiza amaKristu sirhubuluza eludakeni. Injalo loo nto oko nje uankilwe ndingumwisile ndingumpentekosta ndingumrhabe ndinobungqina ndiwufumene wona urhubuluza edakeni. Ngenye imini ndandikunye nomalume ndaqhubeka ndimxelele wayemalunga neshumi elinesihlanu ishumi elinesithandathu ubudala sasisemlanjeni ndathi malume ulakha ndiyakwazi ukuqhuba kwaye ndandihleli kumva wesikhitshana niyazi ndiziva kamnandi nakhuselekileyo. Wathabathe nje isibhexo wandityhalela ngaphandle kumanzi amalunga neshumi leenyawo kwakwahlukile ngoko konke ukuphaxuza ukukhala owakhe wakuva ebomini bakho. Ngenye imini utyhalelwa ngaphandle kungcono wazi apho umi khona. Ewe mhlekazi, ukuba uyamazi yena awuyakuba ngcono umazi yena. Injalo loo nto kodwa ngoku siya emanzini anzulu, amanzi anzulu apho iya kwenza ukuthone ukuba ukuba akulunganga ophila kamnandi umKristu. Qaphela ilizwi UPaulus kuqala wafumanisa oko, wabuyela emva kuTestamente endala, kwaye wafumanisa oku, wabona la mafa akhe ngokuqinisekileyo. Ngoku, yintoni leyo eyandikhahlela phantsi? Yayikukukanya. Ukukanya okukhulu kumi phaya, kukanya njengelanga, kumi phambi kobuso bakhe. Wathi, Sawule, Sawule, unditshutshisela ntoni na? Wathi, Nkosi, ungubani na wena lo ndimtshutshisayo? Wathi, ndinguYesu. Ndandicinga waye eyindoda enesandla esinenxeba, ababanga ukuba iyavela emihlanganweni ngoku, inamanxeba ezikhonkwane ezandleni zayo nasentlokweni yayo. Hayi, hayi, hayi la mzimba, hayi kula mzimba, yabona, ngoku, yena ukukukhanya, uSawule. Kana yena wayelapha emhlabeni wathi, ndisuka kuThixo, ndibuyela kuThixo. Waye eyingelosi eyakhokhela abantwana bakaSrayeli koku kukhanya, ukugqitha entlango, wabuyela emva kokwakukhanya kunye. Kwaye uPaulus wakubona kona, uphuma kwiTestamente endala, wathi, ndinguYesu, ingelosi yomnqophiso. Kwaye waba yinyama, ukuze asihlangule, akathabathanga isimo sengelosi, sifumanisile kwizahluko ezigqithileyo esizifundayo, akazange wathabatha isimo sengelosi, kodwa wayeyimbewu kaAbraham ukuze abe nokwaziwa okukuze abantu babe nakho ukubona uThixo. Amen. Ngoku uthi ndiyakubuyela kokuya. Kwaye xana uPaulus wabona okuya wathi ngokuqinisekileyo okuya kwakunguye, yayinguye. UPetros waba namava ngobunye ubusuku ngeli xa wayethandaza okwakukhanya kunye, kwangena esakhiweni kwavula ingcango phambi kwakhe kwaze kwaphuma ukuya ezitratweni. Kwaye uPetros wacinga wayephupha, wayethandisiwe kakhulu. Wayengazi kwakwenzekile, wathi, ingaba ndisandula kuvuka, kodwa ndilapha ngaphandle esitshatweni. Kwaye wehla waya ezantsi kwindlu kaYohane uMarko, yaze intombi encinci yavula ucango elithile inenekazi elincinci phaya. Babe semhlanganweni womthandazo, umntu othile wayenkqonkqoza emnyango, yavula umnyango. Oh, yathi, nanku uPetros kanye ngoku nithandazela yena ukuba aphume entolongweni, inkosi imkhulule. Oh, bathi iqhubeka. Oh, Nkosi imkhulule. Kutheni? Yathi, umi emnyango enkqonkqoza. Petros waqhubeka nje enkqonkqoza. Ndivuleleni. Oh, yathi, nguPetros. Ngayo loo mihla basenayo intsimbi encinci efakwayo, isivalo esincinci apha, usiphakamisela ngasemva uze ujonge ngaphandle. Yabona, ngaphambi kokuba ungenise undwendwe lakho, kufanele wazi ngubani onkqonkqozayo emnyangweni wakho, kuba babe nabakhuthuzi ukuba uvula umnyango, babe yakukubulala. Ke, bavula umnyango, wathi, uPetros, wathi, oh, bethu, ufile, esiyasi isidunywa sakhe sime phaya, yabona, ugqibile ukungena kumzimba wakhe wozuko, niyazi, umzimba welizwi. Khumbulani indlela esiyithathe ngayo, yona idayimani enkulu, indlela yona ebonisa ukukhanya, indlela yona yabuyela emva kokuya, lo mnquba wasemhlabeni uyachithwa. Sinomnye osele ulindile. Kwaye bacinga uPetros sele wafayo, lo mzimba mdala wi. Kwaye baza kungcwaba kwiintsuku ezimbalwa, wayengene kwingelosi yakhe okanye owakhe wozuko. Hayi umzimba wozuko, kodwa umzimba welizwi, umzimba osele ulungisiwe. Awunakuxhawula zandla zakho, awunazandla zokuxhawula ngolwa hlobo, kodwa ukumfanekiso womntu. Behla waza wankqonkqoza emnyango, yathi, hayi nguPetros, umi phaya. Wavula umnyango, waze wangena. Nankuya, ngoku, uPetros wayehlangulwe ngako oku kukhanya. Ngoku, indlela ekwanye elathi eliya langaphambili, awathi uPaulus, ibandla langaphambili, wabona okwakukhanya kukaThixo okwabengezela kuPaulus, into ekwanye yehlile. Ngoku, abantu banokutsho nantonina, oko akuyenzi ibe yelungileyo. Kodwa xana uThixo eqondakalisa nantoni na, umsebenzi wayo uyayiqondakalisa yona. Ngoko ikamera iyayiqondakalisa yona, kwaye yonke into esithi thina ethe inkosi yayenza ibe ngokuqinisekileyo iqondakalisiwe ngokungena kuphikiseka okokuba nguThixo ngezibhalo ngokwenza kwayo ngamava, kodwa awasayi kuphulaphula. Jonga apha kulo mnqubo. Ngoku khumbulani, niyakwazi oku, asirhaleli izihlwele, asinandawo yokuzibeka kakade, kodwa jongani umhlangano wolu hlobo apho besihlangana kunye ukwenzela oku kufanele kutsala izixeko zeFalls, kodwa bafile, bafile ngokuqinisekileyo. Banamehlo kodwa ababoni. Uthi wena, kutheni, mzana uBrenham, abasayi kuya kugqirha baze benze amehlo abo alungiswe, akanakho ukulungisa olwahlobo lokubona. UYesu wathi, ukuba benyindazile mna, ndiniwazile nomhla wam. Wathi, nina bafarisi bazimfama, ninakho ukucalula izibhakabhaka kodwa imiqondiso yexesha, aninakho ukuyicalula. Ingaba oko kugqitha ngaphaya kwentloko zenu, phulaphulani, jongani kwimiqondiso esiphila kuyo apha. Ngoku, asiyo nje ethile, mna ngokwam, ndingumntu nje, hayi kwanomshumayeli ukuthetha malunga naye. Andinamfundo oko ihlabathi elikubiza umshumayeli. Kwaye nje singabantu abahluphekileyo, jonga esakhiweni esikuso, jonga ezakhiweni zeenkonzo ngale ntsasa, kodwa jonga apho uThixo akhoyo, nantso into. Ke uMowabi emile phaya kubo bonke ubunewunewu bakhe nobuhle bakhe, kodwa kwakukho uIsrayeli ezintenteni, kodwa wayephi uThixo? Kwakukho igquba labaqengqeleka abangcwele ezantsi phaya, lisenza yonke into eyayikho eyayingalunganga. Kodwa uBalaam owabo ubhishophu wasilela ukubona iliwa elibethiweyo, lanyoka yobhedu, lantsika yomlilo. Amehlo akhe ayemfanekile, wayengenakho ukuyibona yona. Wathi, baya kucingela nje okuya, kodwa wayephaya. Makasikelelwe uThixo. Oh, yena ulapha. UThixo ulapha. Kwaye yena wenza into ekwanye awathi yena wayenza. Kwaye yena uyatha. Sithelekisa isibhalo ngesibhalo. UThixo akazange wazizoba yena into ethile enkulu emhlabeni, kodwa yena wasoloko ehlala phakathi kwabaqhelekileyo nabathobekileyo abantu. Kwaye nangu apha ngale ntsasa esenza into ekwanye. Isibhalo siyayingqinela, ikhamera iyayingqinela. Ngoku oko isizathu endibhekiselele kula mfanekiso asikho kuba ndiphaya, ndingumoni nje osindiswe ngobabalo njengoko ninjalo, kodwa endizama ukukutsho koku bubukhona bakhe kunye nathi. Leyo yeyona nto ke ukuba yena wandenza uElisha ongenwe ngaphakathi, ukuba beningenalo ukholo lokuyikholelwa ibingasokuze inenzele nakunye ukulungileyo. Weza kwabakhe yena, abakhe yena bamamkela. Eso sisizathu apha esixekweni namhlanje, kutheni ingaqalisa imvuselelo apha kwesinye esikhulu isakhiwo kanye into ethile, bungasokuze ufumane abantu abaninzi bokuyikholelwa. Bona sokuze nje abanakho, umhla wabo ugqityiwe. Esi sifundo sikwasinye ngale ntsasa eAfrika, mhlawumbi besiya kuvelisa amawaka alishumi okuncinci, amawaka alishumi emiphefumlo eze kuKristu, apho kunokubakho umoni omnye ohleli apha ngale ntsasa kanye into ethile owileyo othile, abaninzi babo bagutyungelwe baze bagutyungelwa de ibe igqityiwe. Yiloo nto kuphela. Kodwa esizama ukukutsho koku, isibhalo singqinelana nesibhalo. Ngoku akukhathaliseki makhulu kangakanani amava, ngaphandle angqamana nesibhalo awalunganga. I-Urim Tumim akukhathaliseki wayelunge kangakanani umprofeti, ukuba wayethethile zaze zona izikhanyiso azadanyaza kwi-Urim Tumim yayingalunganga. Lihle kangakanani iphupha, ukuba alidanyazanga kwi-Urim Tumim lalingalunganga. Xana obabubingeleli baphelayo, uThixo ubeka iBhayibhile yakhe phezulu. UPawulos wathi, ukuba ingelosi esuka ezulwini yakuza, amaGalati uqala isibhozo, ize ishumayele nayiphi enye ivangeli kunaleyo esele yashunyayelwayo kuni, mayisingelwe phantsi. Ingelosi esuka ezulwini yathi kuYohane uMtyili eyayinguThixo obuqu, mna Yesu ndithume ingelosi yam ukuba ingqine okanye ibonise ezi zinto. Wathi, ukuba nawuphi umntu uyakongeza ilizwi kuyo okanye asuse ilizwi elinye kuyo, okukwakunye kuya kususwa kwincwadi yobomi okukokwakhe. Lena yiyo iBhayibhile. Ngoko ke la mava kunye nezi zinto esinazo ukuba zenzeke apha, ukuba ebenganqinelwanga lilizwi likaThixo ebeya kuba ngangalunganga. Andikhathali nokuba bekuya kwenzeka ntoni, ibiya kuba yengalunganga. Ke ingokwesibhalo ngokuqinisekileyo yinyaniso. Oh, ndivuya kakhulu lililungu lomzimba omkhulu kaKristu. Ngoko masihambeni ngoku siya ezantsi kwisifundo ngoku siphele ngapha apho wathi ekubeni ngoko singqongiwe hayi ndiyaxolisa oko kuko bendicapula isahluko seshumi elinesibini bendifunda sona kodwa andikhange ndisifundisise ndi umzane onomen ehleli ekhayeni lam phaya kwaye uyayazi ukuba ndifike nje izolo kwaye abazalwane bayayazi ezantsi phaya ndisandula kufika kuphela kwexesha endibe nalo lokufunda isibhalo bikukuhlala kanye apha imizuzu embalwa egqithileyo injalo loo nto musa ukusifundisisa ndiye ndalinda nje umoya oyingcwele ukuba asinikeze njengoko afuna ngako uyayazi apho umntu akhoyo ofanele asifumane sona ke ukuba ndinento ethile eyenziweyo engqondweni yam endiza kuyitsho ngoko ayilunganga kodwa ukuba ndivumela nje yena ayenze uya kusithabatha kanye ngqo endaweni apho sisesakhona yabona musani ukuxhalela eniya kukutsho kuba asinini abathethayo nguyihlo ohleli ngaphakathi kuni nguye othethayo ngoko isahluko sokugqibela isahluko esigqithileyo sikuvile oku okokuba siya kusinda njani ukuba sihilizela olu sindiso olukhulu elaqala lashunyelwa kuthi yinkosi uyesu kwaye yena kunye nabo bamvayo yena izinto ezikwazinye awathi uyesu wazenza ukubonakalisa izinto ezikwazinye njengezenzeka apha ingelosi ekwanye kathixo imisebenzi ekwaminye ubungqina obukwabunye into yonke ekwanye yonke into ivangeli ekwanye kanye kunye nelizwi ukuba oko kwakufundiswe yinkosi emva koko kwaqiniselwa ngabafundi bakhe esibavileyo upawulos ekubeni ekwamnye siya kusinda njani ukuba silizela olungako usindiso ngoku upawulos wayekutsho oko kwisihlwele sakhe samahebhere ngoku babengenaziteyipu zokushicilela namhlanje njengoko sinayo apha kodwa babenababhala babehleli phaya belithathela phantsi njengoko upawulos wayelishumayela kwaye oko koko likuko kanye apha siyalifumana ngeeteyipu ezishicilelayo kwaye ezi teyipu ziya ngaphaya kwehlabathi yabona ukubonisa ukuba liyinyaniso inkolo yethu ayikho selizeni ngokwenene inguyesu kristu ovukileyo into ekwani ngoku akufuneki singalihoyi ngoku sukumka nje ebandleni namhlanje uze uthi ke ndiyakonwabela ukuya ezantsi phaya ndiyakuthanda ukucula kwaye abantu banobuhlobo kulo elabandla lincinci lidala sukuyenza loo nto mzalwane yenza intliziyo yakho ibe lidangatye uthi apha ndifanele ndenze into ethile malunga noku ndifanele ndiphume ndize ndibone ukuba ndingafumana umntu othile asindiswe kwaye sukuphuma usithi makasisikelele uthixo ukuba akuguquki uza kutshabalala hayi yiya kuyo ngobunono yiba sisilumko njengenyoka ube ngongenabungozi njengehobe yabona leyo yindlela yokwenza sondela emntwini ukuba ukhulisa inkukhu thetha malunga neenkukhu kuye okwethutyana yabona uze emva koko into yokuqala uyaziyo uya kube uthetha malunga nenkosi ukuba ngumfama thetha malunga nefama yakhe ukuba uthengisa inqwelo mafutha thetha malunga neenqwelo mafutha zakhe okwethutyana ezinjani ukuba zintle imoto onazo kunye nanjalo njalo yabona de ubambise umoya xana ubawo esithi ngoku lixesha lokusondela kuye malunga nomphefumlo wakhe ungayigqibezela yabona leya yimoto entle uyazi ezothutho namhlanje ziye zaba yinto enkulu oh indlela izizwe zisondezwe esinye kwesinye kunye nezixeko zesizwe sethu zisondeziwe esinye kwesinye izihlobo noomama bangahambelana niyazi yinto emangalisayo ukuba nenqwelo mafutha njengozithengisayo ewe mhlekazi ngokuqinisekileyo injalo ehe uyazi empakuza kumdiza wakhe isika kanye nantoni na eyiyo ehe zona zizimoto ezilungileyo ingaba wakhe wacinga okokuba yintoni oomadala ababeya kuyicinga uba bebenokubona into efana naleyo qhubeka njengolwahlobo yasi emva kwethuba yithi ewe ehe uqinisekileyo kuko uyazi enye into eyenzayo izisa njengoko sinayo njengakwiimvuselelo abantu banokuza ukunqumla isizwe ngokukhawuleza ukuza kwimvuselelo yabona uvula indlela yonke ixesha uyasi ukuba uva into ethile iminxa indlela yima kanye phaya yiya ngapha njengogqirha wathi ephoenix wathi nkosi zalisa umlomo wam ngamazwi alungileyo kwaye undikrwece xa ndithethe ngokwaneleyo uyabona ehe Ndikhweqe xa ndithethe ngokwaneleyo. Ngoku, qaphela ngoku, siza kuqalisa kwisahluko se-15 kanye umqolo we-15 wesahluko sesithathu ngokusondeleyo ngoku. Ekubeni kusithiwa, namhla, ukuba nithe naliva ilizwi lakhe, musani ukuzenza lukhuni iintliziyo zenu njengasengcaphukisweni. Ngoku, qaphela uPaulos ethetha apha, ngoku kwathiwa, namhlanje, emva kwexesha elide, siza kufika kuyo emva kwethuba, okokuba, namhlanje, ixesha elide kakhulu, ukuza kwisahluko esilandelayo, emva kwexesha elide kakhulu. Kusithiwa, namhla, ukuba nithe naliva ilizwi lakhe, musani ukuzenza lukhuni iintliziyo zenu njengakumhla wengcaphukiso, kana bamcaphukisayo uThixo. Ngoku masifunde ivesi elandelayo. Kuba abathile kana bavayo bacaphukisa. Ngoku yintoni athetha amalunga nayo? Ivangeli. Phofu ingengabo bonke abaphumayo eyiphutha ngoMoses. Kodwa yayingobani awakruquka ngabo iminyaka ya40? Yayingengabo na abo bonayo bazidumbu zawayo entlango? Masime apha umzuzu. Ingcaphukiso, xana bacaphukisa. Ngoku yintoni uThixo awayenzayo? Ngoku Paulus uzama ukuthetha. Yintoni yona yabakhokela yabakhupha eyiphutha? Ingaba yayingoMoses? Hayi, uMoses wayesisixhobo senyama. Ngoku sinemvelaphi apha? Sifuna ukuba selulwe ngoku. Xana sibetha le ndawo ezantsi apha kwimizuzu embalwa niya kuyibona. Ngoku uThixo waba nabantu bakhe bengaphumlanga, babesezantsi eyiphutha. Babephumile endaweni elungileyo yabo, babephumile kumhlaba wabo, babengabasemzini nabaphambukeli. Kwaye uThixo wayeza kubakhupha kulaa ndawo babevalelwe kuyo eyiphutha, abase kumhlaba wabo. Uhlobo lwanamhlanje asiphumlanga, apha ayithabathi into ende, amakhwenkwe anezandla ezityebileyo edlala amabhastile, amantombazana amancinci kunye nonodoli edlala. Into yokuqala oyaziyo uba neenwele ezingwevu, kwaye ube nemibini. Kukho into engalunganga apha. Eli asilokhaya, sisendaweni engalunganga. Yiloo nto sisithi singabaphambukeli nabahambi. Into ethile yenzekile. Inenekazi elincinci lithethile ngale ntsasa egumbini malunga nendlela abantu abalihlekayo ngelinye ixesha. Ndathi, kodwa dade sithandwa, akungowabo abo bantu, singabantu abahlukileyo. Intombi yam encinci yathi, tata, amantombazana athilethile enze izinto ezithilethile abazenzileyo. Ndathi, kodwa jonga sithandwa, banala marekhodi kaElvis Presley. Ndathi, andisayi kubafuna endlwini yam. Yathi, kodwa tata, bangalungileyo amantombazana amancinci. Yathi, bangabe banjalo, andinanto yakutsho kuchasene noku ya. Kodwa kukho into enye, sahlukile. Sahlukile, hayi ekubeni sifuna ukuba ngabahlukileyo. Kodwa umoya ongaphakathi kwethu uphumile koku ya, ungowelinye ilizwe. Xana ndisiya eAfrika, andikwazi ukuzilungelelanisa kwezabo iindlela zokuphila. Abanxibi nazinye iimpahla, baze kwaye bachola into ebolileyo enempetu kuyo, bayitye yona nakanjani, akwenzi namnye umahluko, yabona? Kwaye oku kwahlukile. Niyazi, ngelinye ixesha sonke sasinjalo, kodwa impucuko isizisile yaze yasenza sahluka. Kwaye inguquko ikuphinda-phindile oko ngezigidi. Asifuni izinto zibolileyo zehlabathi kwakhona. UKristu usenze saba ngamaKristu, njengempucuko yasenza sacoceka. Kwaye qaphela, hayi kuphela oko, kodwa sichaza ukuba singabaphambukeli nabahambi, asingobalo ihlabathi. Ngoko akufuni nto yakwenza kunye nehlabathi, kwaye ezo zinto zigqithile. Ngoku uSirayeli wayesezantsi eyiphutha, babengengoma yiphutha. Amayiphutha yayilihlazo ukuba umyiphutha abeke izandla zakhe kwimvu, kwaye uSirayeli yayingabelusi bezimvu. kwaye indlela eyayinokuba yamfumana ngayo uMoses emveni kokuba sonke isidima sokuba ngumYiputa umkhulisi zinkomo. Ingaba uqaphele oko wakutshoyo uFaro kuYosefu kunye nanjalo njalo? Ilisikizi wathi abantu bakho ngabelusi bezimvu, kwaye kwa nomYiputa wayenganako kwa ukubeka izandla zakhe kumalusi zimvu. Wayengumntu owahlukileyo, kwaye yiloo ndlela iyo ngomKristu namhlanje. Xana ezelwe ngokutsha, asikuko kukungcola kuye ukuzibandakanya apho abantu baselayo baze baxele iziqhulo ezingcolileyo nabafazi beze. Kwaye yonke ibubumdaka. Oh, mayisikelelwe iNkosi. Singabaphambukeli apha, singabahambi apha. Umoya uye waguqulwa, kwaye sikhangela isixeko apho abafazi benganxibe ezimfutshane. Sikhangela isixeko apho bangenazo iibhari zebhiya. Sikhangela isixeko apho kuhlala ubulungisa. Ke, singabaphambukeli. Ke uThixo wehla ngomqulo omkhulu womlilo njengesanqa, wahlela ezantsi kwityholo waze waqalisa ukutyhila isiqu sakhe kuMoses kuqala. UMoses wathi, niyazi indlela esithe sanesifundo ngobunye ubusuku, indlela xana uYesu wayelapha emhlabeni wathi kulungile. Ngaphambi kokuba wayekho uMoses, ndinguye. Lo yayinguYesu kwityholo elivuthayo, kwintsika yomlilo. NguYesu namhlanje okwamnye, kwaye wazityhila yena buqu kwintsika yomlilo. Waze uMoses wafumana amava, uyehla uya eYiputa shumayela ivangeli iindaba ezilungileyo, kwaye imiqondiso nemimangaliso yamlandela. Niyayifumana into ekwanye namhlanje? Hayi kuphela oko, kodwa xana wona loo maHebhere aphumayo ahamba ekukhanyeni, ayekhokelwa yintsika yomlilo ekwanye, kwaye iBhayibhile yathi sanukumhenda uThixo. Qaphela oko mandiyifunde, ekubeni kusithiwa namhla ukuba nithe naliva ilizwi lakhe, musani ukuzenza lukhuni iintliziyo zenu. Ilizwi lakhe lithethe ezintliziyweni zenu njengasengcaphukisweni xa bamcaphukisayo yena. Phulaphula, kuba abathile xana bavayo bacaphukisa. Bangaphi abayaziyo ukuba amaSrayeli amcaphukisa uThixo ngokungakholwa kwawo, ambombozela wona ngokupheleleyo? UThixo wahamba waya kanye phaya, kwaye xana afumana konke into yokuqala angena engxakini. Apha yayiyintsika yomlilo phezu kwabo, andiyazi nokuba bonke bayibona okanye hayi. Ngokuncinci uMoses wayibona, kwaye yayiphezu kwabo, kwaye bayibukele. Kwaye xana behlayo yithi ukuba bebengayibonanga, andiyazi nokuba benzayo okanye hayi. Yahamba phambi kwabo. IBhayibhile ithi yayiphaya, ithi iinkwenkwezi yahamba phambi kwamadoda azizazi. Akukho mntu wayibonayo kuphela ngamadoda azizazi. Yagqitha ngaphaya kwazo zonke iindawo zokuqaphela izibhakabhaka, babegcina ixesha ngeenkwenkwezi. Akukho namnye wayibonayo kuphela ngamadoda azizazi. Yayiyeyabo ukuyibona, kwaye amadoda azizazi yayingawo inkwenkwezi yayithunyelwe kuwo, kwaye intsike yomlilo yayithunyelwe kuMoses, kwaye uMoses wayethunyelwe kubantwana bakaIsrayeli, kwaye babefanele ukulandela uMoses. Babenakho ukumbona uMoses, kwaye uMoses wakubona ukukhanya. Bahamba ngoko babesimka, kwaye njengoko babephuma bafika kulwandle olubomvu, kwaye babeyibonile yonke loo miqondiso nemimangaliso nezinto zisenzeka ngelixa babesesezantsi kumhlaba omdala waseYiputa. Kodwa xana baphumayo phaya kuhambo lwabo besandula ukuguqulwa baze bakhutshwa, emva koko into yokuqala oyaziyo, bangena engxakini. UThixo uyakuthanda ukukufaka engxakini, uyakuthanda ukubeka ingxaki ezantsi aze abone yintoni oza kuyenza malunga nayo. Ke yena wamisa nje ulwandle olubomvu, kwaye into yokuqala uyayazi, wabasa kanye ngaphandle kule ndawo. Emva koko wathumela uFaro emva kwabo. Yabona indlela uThixo wathanda ukuyenza ngayo. Uyakuthanda ukubonakalisa amandla akhe nothando. UnguThixo, kwaye uyakuthanda nje ukubonisa wena ungubani yena. Amen. Kwaye ingxaki yayo yile, namhlanje abantu bathi, yona loo mihla yegqitha. Hayi, angathini uThixo ukudandalazisa isiqu sakhe xa na ufundiswe into enjalo njengaleya? Kodwa uThixo uyakuthanda ukubonakalisa isiqu sakhe. Nakho kusiza abantwana bakaIsrayeli behamba ekukhanyeni, uMoses ehamba phambi kwabo. Nabaya bephaya besiza lena indlela. UThixo uyabiza, siyahamba siyaphuma, siyakwilizwe lesithembiso. Oh, haleluya. Nabo babelapha bonke bekhwaza kwaye bexhumaxhuma kwaye benexesha elimnandi. Yazi, kwaze into yokuqala oyaziyo bajonga ngasemva baze bathi, oh, yintoni olwathuli? Omnye wabo wakhwela phezulu endulwini wathi, oh, yo, yo, ngumkhosi kaFaro. Wathi uThixo, yintoni nisoyika kangaka? Ingaba anikholelwanga na koko ndikwenzileyo ezantsi phaya? Yintoni nikhathazeka kangaka? Kutheni nindicaphukisa namna? Xa nabafika ezantsi phaya, uMoses waphuma waze wangcengceza kuThixo. UThixo wavula nje ulwandle olubomvu baze bahamba banqumla, wavalela uthaba ngaphakathi. Leyo yindlela uThixo ayenza ngayo. Sukoyika, sukuthabatheka, sukuxhamazela, uyamcaphukisa uThixo. Emva koko yintoni awayenzayo ikhangeleka ngathi kulungile. Sinesilingo esinye esikhulu, makabongwe uThixo, siqabele ngaphaya kwaso, asisayi kuba nasimbi, sisendleleni yethu ukuya kwilizwe lesithembiso. Kwaye wabakhokelela ngqo entlango, apho kwakungekho manzi, ungafane ucinge. UThixo, nabakhe abangcwalisiweyo, abantu abangcwele, wabakhokelela kanye kulo mgibe, emva koko, wabakhupha kulo mgibe, waze wabakhokelela kanye apha. Apho kungekho manzi, kana wayenakho ukubathabatha ngendlela apho kwakukho amanzi. Kutheni? Wayenakho nje ukwenza umlambo yonke indlela ukuba wayefuna. Wayenokwaphula yonke intaba ibe luvuye, itsitsa amanzi iinyawo ezingamashumi amahlanu emoyeni ukuba wayefuna. Uqinisekileyo wayenakho, kodwa ukuba wakwenza oko ibiya kuba lula kakhulu. Oh, ndiyayithanda, malisikelelwe igama lenkosi. Kutheni uThixo wavumela oku kwenzeka emzwane uBrenham? Kutheni uThixo wakwenza? UThixo uyakwenza oko, myeke yena, qhubeka nje. Lowo ngumsebenzi kaThixo, imizila yeenyawo zamalungisa zilawulwa yinkosi. Ewe mhlekazi, yintoni umahluko ewenzayo? Lahlekelwe imali yam yonke emzwane uBrenham, kuhle, sisikelela uThixo nakanjani? Oh, ndenze oku kwaye oku kwenzekile, isaqhwithi sibhudle samkisa indlu yam. Sikelela uThixo nakanjani? Inkosi yanika, inkosi ithabathile, malibongwe igama lenkosi. Qhubekeka nje uhamba, yonke iluzuko lukaThixo. UThixo uyayazi into ayenzayo. Some through the water, some through the flood, some through deep trials, but all through the blood. Leyo indlela abakhokhela ngayo, injalo londo. Oh, bethu, iziva nje ndingema ndikhwaze. Leyo indlela akhokhela ngayo abantwana bakhe abathandekayo. Oh, unganakho nje ukuva ngokuvakalelwa ngoku. Andiyo psychologist, kodwa unganakho nje ukuva ngokuvakalelwa lowa uthandekayo umoya ngoku, udada phezu kwesakhiwo. Kungathini ukuba amehlo akho ebeya kuvuleka kanye ngoku, uze ujonge koko kumileyo emacaleni ezindonga, ukunyuka nokwehla phakathi kwezi zitulo? Omdala uElisha ngenye intsasa, xa nalankwenkwe yayimfameke kangangokuba yayinokuba nakho, yathi, jonga kumaSamariya ezantsi phaya. Wathi, kodwa kukho abaninzi abanathi. Yathi, andiboni mntu. Wathi, Nkosi, vula amehlo alankwenkwe. Wabheka-bheka ecaleni lalamprofeti mdala, konke ukujikela phaya iintaba zazivutha kwaye amahashe omlilo neenqwelo zokulwa zomlilo wayenelisekile ngoko. Wathi, siyakuphuma nje sibabethe ngobumfama. Babenakho ukubona kwabo kugqibelele njengoko bakhe banjalo, kodwa babemfamekile kuye. Wathi, nifuna uElija? Bathi, ewe. Wathi, izani ndiya kunibonisa apho akhoyo. Kwaye lowo yayinguye ebakhokela. Babengayazi. Leyo yindlela eyiyo namhlanje. UKristu ulapha, umoya oyingcwele ulapha, usenza izinto ezikwazinye abe esoloko ezenza. Kwaye ihlabathi limfamekile kuwo, abawazi wona. Andazi malunga nawo, umalusi wam. Oh, usizi lwentotololo zabantu. Yabona endithetha khona, bamfamekile kuwo, abawazi wona. UThixo uyakhokhela. Ngoku bayenyuka ngentlango yesono, kwakungekho manzi phaya. UThixo wabanako nje konke kubonelelo. Oh, kwaye bafumana isadunge samanzi, bathi ngawo lana, kwaye babengenakho kwa ukuwangcamla. Oh, aye mabi, bethu, mabi kakhulu kunesalfure elikhulule percent, yabona, kanye njengamaqanda abolileyo. Niyazi, oh, bethu, imbi kakhulu. yayityhefu ngoko ibizwa intlango yesono eliqela imithi yamasundu ikhula phaya kunye nomthombo apho la masundu ayekhula khona. Emva koko wathi uMoses, Musani, wathi uThixo, kutheni besenza nje? Kutheni besenza nje? Kutheni bendicaphukisa? Ke ukuba ndakwenza okuya emva phaya akukho nto ethile ndingayenza na malunga nale meko. Ukuba yena wakukhupha kwesinye isimo sokugula, akanakho na yena ukukhupha kwesinye, wakukhupha kwingxaki enye, akanakho na yena ukukhupha kwenye. Sikelela uThixo, wandikhupha esonweni, angandikhupha engcwabeni. Yena nguThixo. Mahluko omni ewenzayo. Qhubeka nje, gcina amehlo akho kuye. Wathi, ukuba andivale ulwandle olubomvu ngasemva, aze nantywilisela amayiputa, andinakwenza nto malunga nala manzi. Yintoni lenye indicaphukisela malunga nawo? Oh, ukungakholwa kwenu, nindenza mna ndicaphuke ngenxa yokungakholwa kwenu. Ngoku, igama apha liyasetyenziswa isono, ukucaphukisa, ukwenza isizathu basenzayo, zange bakholwe, abazange baphume baza bafike ekudlaleni amadayisi ngoku, kunye nezinto ngokufana nokuya, abazange bayabule kunye nomfazi omnye umntu, baze bamke bayokuthetha ubuxoki. Oko, asikuko abakwenzayo, kodwa oko, asiso sono into yokuqala. Ukuphila ekukrexezeni ayiso sono. Ukutshaya, ukuhlafuna icuba, ukusela, ukungcakaza, ukuqalekisa, ukuthuka, njalo njalo. Oko ayiso sono. Ezo zizibonakaliso zokungakholwa. Uyakwenza oko ngokuba ungongakholwayo. Ukuba ulikholwa, akukwenzi oko. Eso sizathu uYesu wathi, lowo uthi awave amazwi am akholwe kulowo wandithumayo, unobomi obungunaphakade. Hayi othi uyakholwa, kodwa okholwayo ngenene. Nantsoke, oko kususa bonke ubungqina bakho bokuqala, yabona, ngoku, nako ke apho ukhoyo. Hayi lowo uwevayo amazwi am aze akhwaze, hayi lowo uthi aweve amazwi am aze athethe ngelwimi, hayi lowo uthi aweve amazwi am aze abe negazi esandleni sakhe okanye ebusweni bakhe, okanye nantoni engaphezulu, asiyo. Lowo uthi aweve amazwi am aze akholwe kulowo wandithumayo, unobomi obungunaphakade, kwaye akasayi emgwebeni, kodwa udlulile ekufeni wangena ebomini. Yintoni isono? Ukungakholwa. Into encinci ingavuka endaweni yokuya esibhalweni uze ufumanise okokuba iyinyaniso okanye hayi. Oh, uthi, ndi, nawe, yabona, phaya, qhubekeka, ndiyakuqhubeka, ndingumrhabe njengokuba ndinguye, yabona. Qhubeka, mfama, kwaye ucaphukisa uThixo. Xana uThixo esenza nto ethile, ulindele isizwe siyiqhakamfule yona. Kodwa endaweni yoko, niyazi, kulungile, andiyazi malunga nayo, yabona. Ulindele abantu ukuba bayifumane yona. Ukuba ukhathala ngokwaneleyo, hlala phantsi kunye nesiphalo. Sifunde sonke kwaye usiphengulule sona, ngasemva nangaphambili, uze ubone ukuba senzekile, ukuba siqikelelwe ukuba senzeke, kunye nanjalo njalo. Emva koko, uya kusifumana. Amen. Ngoku, qaphela, ekubeni kusi, namhlanje ukuba nithe, naliva ilizwi lakhe, musanukuyenza lukhuni intliziyo yenu, njengasengcaphukisweni, xana uThixo wacatshukiswayo ngabo, niyabona. Kuba abathile, xana bevayo, beva ivangeli uMoses wayeyishumayela, bacaphukisa, phofu, ingengabo bonke abaphumayo eyiphutha ngoMoses. Bangaphi abayaziyo, bangaphi abantu abasindiswayo kwela gquba lemvelo elaphumayo, bangaphi, babini, injalo, bangapha waziyo amagama abo, injalo lonto. UCaleb noYoshua, kuphela kwesibini, kwizigidi ezimbini ezinento. Phulaphula koku, kodwa yena mqolo weshumi elinesixhenxe ngoku. Yayingobani na ke awaququka ngabo iminyaka yamashumi mane, ngenxa yokungakholwa. Yayingengabona abo bonayo, abangakholwanga. Thabatha isichazi magama, uze ufumanise sithetha ntoni isono. Thabatha isichazi magama seBhayibhile. Kukungakholwa. Ukungakholwa sisono. Lowo ungakholwayo usele egwetyiwe. UYohane ongcwele isine. Bona, usele egwetyiwe. Abazidumbu zawayo entlango. Kwaye wafungela obani nake ukuba abayi kungena ekuphumleni kwakhe. Ukungakholwa kwakho Oh, indlela engasokuze ndifike ngayo kwisahluko sam, kodwa jonga. Oko, koko kuyingxaki kunye nesisizwe namhlanje. Imiqondiso nemimangaliso inqumule ngesisizwe. Yintoni abayenzayo? Baqhubeka benikela umhlana wabo kulo. Kwaye wathi, ndiyafunga, andisayi kubavumela bangene kwilizwe abaqalise ukuya kulo. Yintoni ingxaki nala mabandla amakhulu namhlanje? Ukungakholwa kwawo kumcaphukisile uThixo. Haleluya. Unakho ukumvusela abantwana uAbraham kulamatye. Wazama ukunikeza ivangeli kubo, baze bazenza lukhuni inhliziyo zabo. Bazenza abanquli bomntu, baye benza amahlelo amancinci, kwaye sikholwa yile, kwaye akukho nto yimbi, waze uThixo akabinakho ukuhamba. Kuphi apho bakhoyo namhlanje? Bahleli emacaleni. Elincinci elikaThixo elinyanisekileyo iqela liyahamba kakuhle nemiqondiso nezimanga. Yena babekele uvavanyweni. Wonke unyana ozayo kuThixo ufanele avavanywe kwaye alingwe kuqala uqeqesho lomntwana. Into yokuqala encinci eyenzekayo. Oh, ke, mhlawumbi akukho nto kuyo kakade. Ungumntwana ongumgqwakhe kwaye ungengomntwana kaThixo. Kuba umntwana kaThixo yimbewu kaAbraham obiza ezo zinto zazingekhoyo njengokungathi zazikhona. UThixo watsho njalo kwaye nje baqhubeka ukuhamba. Amen. Akukhathaliseki kuthiwani. Kanye nantoni eyahlukileyo, baqhubeka behamba nakanjani. UThixo watsho njalo. 25 eminyaka walindela olwasana. Akukhathaliseki akuchasene kanjani. Kwaye wazahlula kubo abo bangakholwayo. Amen. Ukuze abe nokukholwa. Oh, bethu, ndiziva ndingonenkolo. Icinge, kufuneka uzahlule kuloo migaqo yehlabathi. Ah, yona loo mihle yemimangaliso yegqitha. Akukho nto injalo ngaleya. Olo lubaxo, zahlule. IBhayibhile yathi, phumani phakathi kwabo nize nizahlule, itsho iNkosi. Kwaye ndiyakunamkela. Imangalisa kanjani? Ndiyakunamkela. Emveni kokuba nizahlule, niyakuba ngabantwana bam. Ndiyakuba nguThixo wenu. Zahluleni, sanukuzimanya nabangakholwayo. Injalo loo nto. Umfana uyatshata, atshate intombi ethile engakholwayo, kanye intombi esentsha itshata inkwenkwe engakholwayo. Sukuyenza loo nto, andikhathali intle kangakanani, kwaye okanye intombi intle kangakanani, kunye nawaphi loo mehlo makhulu anawo. Baya kubhanga onke ngenye yezimini, kodwa mzalwana, umphefumlo wakho uya kuphila ngonaphakade. Lumka ngoko ukwenzayo, asilokholo lenene intombi, okanye yona inkwenkwe ikholo lenene, sukuzimanya ngolo hlobo, hlalela kude kwenjeya, iya kukwenzela ingxaki endleleni. Ngoko, phula. Umqolo weshumi nesixhenxe. Kodwa yayingobani waququka ngabo iminyaka emashumi mane? Yayingengabo na abo bonayo bazidumbu zawayo entlango. Bafungela bani na ke ukuba abayi kungena ekuphumuleni kwakhe. Baqalisa ukuphuma, kodwa babona imimangaliso. Kodwa zange bafike kwilizwe lesithembiso. Nje inani elikhethiweyo lababini langena kwilizwe lesithembiso. Koko, yintoni ayenzayo uPaulus? Uthetha kumaKristu ngoku. Sanukuvumela le vangeli ikwani eyashunyelwa emva ngaphaya ngemiqondiso nezimanga kunye nentsika yomlilo yabakhokela. Xana ezi zinto zisenzeka kwakhona, sanukuwela ecaleni kwendlela ngokungakholwa ukuya entandabuzweni kuba izidumbu zabo zawela entlango. Ngoku siyangena ngokukhawuleza ngoku, qaphelisisani. Kodwa kwabo abangazange baluphile, ke siyabona ukuba babengena kungena ngenxa yokungakholwa. Wakhe wakubiza isono, wakubiza ukungakholwa kwityeli elilandelayo. Ukungakholwa sisono. Abazange bangena ngenxa yokungakholwa kwabo. Bambona laa mprofeti uMoses, bakubona awakwenzayo, bakubona awakuthethayo. Yayiyinyaniso lonke ixesha, yaqhubeka iyinyaniso. Le ntsika yomlilo ibiya kubonakala phambi kwabo. Bayibukela yona, bayibona yona. UPaulus ezama ukufumana kamva ukufika ezantsi apha amava awayenawo, yabona, ezama ukungqamanisa amava awazekelisa kwitestamente endala. Wathi, ngoku singena kwinto entsha kwesi sigaba sitsha ngoYesu Kristu. Amaxesha akudala iNkosi yabonakala kubo ngabaprofeti, kodwa ngoku ungonyana wakhe uYesu yabona kwaye waqalisa ukuzekelisa amava waze wababonisa oko kwakusenzeka indlela imiqondiso nezimanga nayo yonke into noko kubhaliweyo ngoko wathi abazange bangena ngenxa yokungakholwa kwabo abazange bakholwe kodwa ngoku thina sihambela kwisigaba kwaye sanukuyenza lukhuni intliziyo yenu sanukwenza ngokufana nokuba benza ngemihla yengcaphukiso xa nabacaphukisa uThixo bayenza njani hayi ngokuphila ngokuziphatha kakubi mandikugudisele oku ezantsi kuni nithi ngabane uBrenham ndiyaya ebandleni kulungile konke oko andizange ndaxoka ebomini bam kulungile oko andizange ndeba andizange ndenza oku okuya okanye okunye oko kuhle kakhulu oko konke kulungile kodwa oko futhi akusosono isono kuxa uThixo ebonisa isiqu sakhe uze ungasikholelwa sona akuyi kuphulaphula kuso Oh, uthi ibandla lam alikufundisi okuya. Okoko nje iBhayibhile eyifundisa, kwaye uThixo eyibonakalisa yona, leyo yinto. Ngoku, qaphelani nje ithutyana. Ngoku siza kuqalisa ngoku kwinto eyinene, enzulu ngenene. Ngoku, bekani iingqondo zenu ezingxotyeni zempahla zenu de niphumele ngaphandle. Qaphelani ngoku ngokwenene. Masoyike ngoko, hleze, kuthi ekubeni kusasele idinga lokungena kokwakhe. Yakhe yena izimela bizo zakhe ngoku intoni kubekho bani kuni ongathi asilele kulo ngoku uPaulus uzama ukubaxelela kwisahluko esigqithileyo malunga nazo zonke ezi zinto kodwa ngoku uzama ukubaxelela intoni yona oh ingaba sinalo ixesha ndi mhlawumbi kungcono silinde de kube ngobu busuku kuba semva kwexesha kwaye siza kuba nomgca wokuthandazela mhlawumbi kungcono siyibambe ngobu busuku kuba lena izele ngenene zizakhamzimba izakhamzimba zomoya ndinokuninzi kokwenza kwaye ndixakekile ngale mva kwemini masoyike ngoko hleze kuthi ekubeni kusasele idinga ngoku ingaba ube nesithembiso ngelizwe lesithembiso ezantsi eyiphutha kwaye xana uThixo wehlayo ukuya kwenza isithembiso sibe ngokwenene kutheni uThixo waxela uAbraham amakhulu namakhulu eminyaka ngaphambili ukuba wayeza kuyenza yayingokwesibhalo uYosefu wathi sanukuwasusa amathambo am apha nide niye kwela lizwe lesithembiso nize nindingcwabe phezulu phaya kunye noobawo kuba wayelwazi ukuba uvuko lwalusiza xana uYesu wavuka kwabafileyo kuba wayekwazi oko uYobhi wakutshoyo yabona ngamnye wabo abaprofeti wayekwazi nje athe omnye umprofeti wakutsho kwaye besazi ukuba umoya wabo wawumnye kwaye babelindile oh mzalwane oh oko kufanele kusishukumisa kusikhuphe kwimeko yethu yobuhlabathi babenamehlo abo hayi koko abantu babekutsho kodwa oko bona abo baprofeti bakutshoyo ngamnye kubo wayelindile uAbraham wathi ingcwabeni kanye apha apho uYobhi wayengcwatyelwe khona wathi Sara ndiza kuthenga isiqwengana somhlaba siza kungcwatyelwa kanye apha uIsaka wayengumprofeti emveni kukatata wakhe wathi pulapulani sanukundingcwabela naphi na indawo engenye hayi apha ezantsi eyiphutha kodwa ndiseni emva kwilizwe lesithembiso ndingcwabeleni kanye apha uYakobe wafa ngaphandle kwelizwe lesithembiso kodwa wathi kunyana wakhe owayengumprofeti wathi uyayazi nobunye ubusuku ingelosi yandichukumisa ecaleni ndibe ndiqhwalela kususela ngoko yiza beka isandla sakho Oh, inceba, nyana wam ongumprofeti, ndimdala kwaye ndiyimfama, kodwa beka isandla sakho esingcwele, ekubeni ungumprofeti nawe buqu, sibeke kwindawo apha ingelosi yaba nesandla sayo, kwaye ufunge kuThixo wezulu ukuba kusaye kundingcwabela ezantsi apha. Malisikelele, uyasibona isityhilelo somoya selizwi, kutheni isiqingatha sabo phantse amashumi asithoba eepesenti ayengayazi into awayethetha malunga nayo kodwa wayeyazi into awayethetha malunga nayo beka isandla sobuprofeti sakho kule ndawo apho ingelosi yabeka isandla sayo ndakhe ndamkhulu indoda emzimba ugcweleyo elommeleleyo igwaba kodwa yona yandichukumisa kwaye kusukela ngoko ndibe ndiyindoda edinqelayo kodwa ndibe ndiyinkosana kusukela ndadinqela kusukela ndaguqula indlela yam yokuhamba ndibe ndiyinkosana ewe Beka isandla sakho apha, funga ngothixo wezulu. Akusayi kuningcwabela apha. Kutheni? Akukho bani wayaziyo into awayethetha malunga nayo. UYosefu wayazi. Wathi, ndithabathele ngaphaya uze undingcwabele kwelaa lizwe lesithembiso. Phaya kulapho lalikhona ngokuqinisekileyo. Xana uYosefu wafayo, iminyaka kamva, wathi, ningandingcwabeli ezantsi apha. Kodwa, jongani emathanjeni am xa nigqithayo. Kuba ngenye imini niya kuphuma apha. Kwaye xana nihamba, thabathana amathambo am nihambe nawo. Nantso ke, liyeke ihlabathi litsho oko lifuna ukukutsho. Kwaye lenze oko lifuna ukukwenza. Malisikelelwe igama lenkosi. Ndigcine ndikuKristu. Ukuba ndibizwa nantoni na umbaxo okanye umqengqeleko ongcwele. Ngenye imini uya kufika. Kwaye abo bakuKristu uya kuza nabo xana efika. Iyonke iyeyomoya inyaniso etyhiliweyo ilele kanye phaya. Kwaye kuthabatha ingqondo kamoya ukuyibamba yona. Umlani kokuya ekuhambeni kwemini. Icingeni. Kwanokuba akunadinala, cinga ngayo. Kwaye ngoko usuku, siya kuya eluphumlweni lwakhe olwashiywayo. Size sibone oko esi sithembiso sikuko namhlanje. Yintoni le nto namhlanje? Ukuba uThixo akanayo yona apha eBhayibhileni, aze ayibonakalise, ilapha kanye ngoko. Ngoko, ndingumprofeti wobuxoki. Loo nto ichaneke ngqo, kodwa ilapha, yintoni oluphumlo? Wathi, ngoku, masoyike. Hleze kuthi ekubeni kusasele idinga lokungena ekuphumleni njengohlobo abenza ngalo. Kwaye ifanele ibe sisithembiso esikwasini. Ifanele ibe luphumlo olukwalunye. Ifanele ibe nguThixo okwami. Ifanele ibe imiqondiso ekwaminye. Ifanele ibe into ekwani. Kodwa masiphumle. Ngoku yintoni? Yanga iNkosi ingasinika ngobu busuku. Ngelixa sithobisa iintloko zethu. Nkosi esikelelekileyo, kuphela ngunaphakade oya kutyhila le nto inkulu esithi ngoku sabelane ngayo. Encinci ngabaninzi yabamisele ugwetyo, njengoko wena utshilo encwadini kaYuda okokuba amadoda akudala amisela ugwebo kwangaphambili aya kuthabatha ubabalo lukaThixo wethu aluguqulele ebuhreletyweni. Kwaye abaninzi namhlanje bashumayela ivangeli, ubabalo lukaThixo balujikela kwigumgedle lokwenza imali benamabandla amakhulu kunye nabona abaninzi kwizikolo zecawe bethabatha ubabalo lukaThixo baze baluguqulele ebuhreletyweni. Kwaye ihlabathi limfamekile, kwaye liqhubeka njengehagu ezimfamekileyo. Abaqondi, oh Thixo, vula ingqiqo kuthi. Yenza ingqiqo yethu ingabi njengabantwana beli hlabathi. Kuba wena utshilo elizwini lakho okokuba abantwana beli hlabathi balumkile kunabantwana bokukhanya. Ekuqalekeni kwakunjalo, abantwana bakaKhayini baba ngabakhulu oochwephetshe beenzululwazi, baba ngabafundisintsapho abakhulu. Baba ngabasebenzi bezixhobo, babe kwinkqubekeko benenkolo kakhulu. Kodwa babegwetyiwe kwaye bantyiliswelwa emgwebeni. Kwaye izidumbu zabo zadada emanzini nemiphefumlo yabo yaya esihogweni. Kwaye uYesu wemka waza wathetha nabo xana wafayo waza waya esihogweni washumayela kwimiphefumlo yayisentolongweni engazange yaguquka ekuzekeni kade komsindo kwimihla kaNowa, sitsho isibhalo. Kwaye uThixo njengoko wemayo emhlabeni wathi njengoko kwaba njalo ngemihla kaNowa kuya kuba njalo ekuzeni kwenyana womntu. Kodwa siyaqaphela umlibo ngoko kaSete, abantu abathobekileyo, amadoda enene kaThixo, hayi ukwazi kakhulu kwezinto zehlabathi. Bengakhathalele izinto zehlabathi, kodwa bebekele ecaleni wonke umthwalo baze bakholelwa uThixo, baze baba ngabaprofeti namadoda amakhulu ebukumkanini. Ngelixa abanye, elinye ihlabathi elinenkolo, labahleka, lenza intlekisa ngabo, kodwa iyure yafika, xana iimpuphuma nomgwebo zafika. Ke kwaba njalo ekufikeni koYesu Kristu, indlela abahleka nabenza intlekisa ngaye, ngelixa babe neenkolo zabo neecawa zabo ezinkulu, kodwa benza intlekisa ngekhwezi lokusa, baze bamhleka yena. Kodwa noko bangena emgwebeni, kwaye xana babalekayo, baze baya eYerusalem, apho badla abantwana bangababo ngenxa yendlala, kwaye igazi labo laqukuqela laphumela kumasango esitrato, xana batshisa umzi kunye netempile, yazi imiphefumlo yabo yaya esihogweni. Nkosi, naku silapha kwakhona kwisithathu, eli lixesha lobomi. isithathu linani lobomi kwaye naku silapha silungele uqhilo ibandla liyahamba ihlabathi elikhulu lenzululwazi amabandla namhlanje ahleli ezele ngamakholwa okrokrayo amashumi amawaka kunye namagama awo encwadini ewe izigidi kwaye ziyalihleka ivangeli kwaye zithi oko abafundanga abazi mhlawumbi kunjalo ngoko kodwa esisilela ngako kwimfundo ubonelela ngoko kuba balo ngokuthumela ingelosi yakho yokukhanya ngokubonakalisa amandla akhe ngokuqinisela amazwi kwabo nangamahlwempu kwaye bengafundanga njengoko sinjalo kodwa siyakuthanda wena ngako oku ngokuba lubabalo lukathixo oluyenzileyo kwaye siyayazi ukuba sazalwa kwaye asithandeki konke konke singabangathandekiyo kakhulu kodwa wena ngobabalo ufikelelise ezantsi isandla sakho senceba waze wavula amehlo ethu njengoko uYesu wathandazayo ngenxa yethu njengoko uEliya wenzayo ngoGehazi njengoko wajonga ukuze abone okumnqongileyo kwaye namhlanje amehlo ethu avulekile kwaye sibona izinto zikaThixo kwaye siyayazi sihambe ekupheleni kwexesha xana imihla yabantu beentlanga emalunga nokugqitywa kwaye uyakuthabatha abantu ukwenzela igama lakhe masibandakanyeke phaya Nkosi ngokuthobekileyo siyacela siyathandaza ukuba uya kusipha oko sisikelele sikelela esi sihlwele sincinci ngale ntsasa senziwe ngazo zonke iintlobo ezahlukileyo zenkolo kunye neenkolelo kodwa babeke ecaleni namhlanje Thixo kwaye bangajonga ngqo ngaseCalvary bathi Thixo ndibumbe undenze ndinjenge umprofeti watsho ukuba wahla waya endlwini yombumbi ukuze aqhekezwe aphindwe abumbe sibumbe usenze sifanye nohlobo ayakuthi uThixo afune sibe lulo akukhathaliseki nokuba kungafuneka sibe yimethi yokunyathela endlwini yenkosi ndingaxolela ukuba yimethi yasemnyango kunokuba ndihlale ezintenteni kunye nabangendawo siphe yona Nkosi sisikelele njengoku kwaye usigcine sithobekile yenza iintliziyo zethu zivuleke iingcinga zethu zicace kwizinto zikaThixo kuba siyicela egameni likaKristu neentloko zethu ziqutyudiwe andazi ukuba umntu othile angafuna ukukhunjulwa kwilizwi lomthandazo ukwenzela intsindiso yomphefumlo wakho ungaphakamisa isandla sakho kwaye nje umoya uThixo akusikelele mfo omtsha umntu othile ongomnye uThixo akusikelele emva phaya mhlekazi uThixo akusikelele nenekazi umntu othile ongomnye ongathanda ukukhunjulwa nje emthandazweni ngoku ukwenzela umphefumlo wakho uThixo akusikelele mhlekazi kunye nesandla sakho phezulu kwaye uThixo akusikelele nawe apha iyamangalisa ngaba ukhona omnye nje ngaphambi kokuvala ndiva ngokuvakalelwa uya kuba khona uThixo akusikelele emva phaya mhlekazi emva yithi ngoku jonga ndifuna ukucela into ethile andifuni nicinge konke konke ngokuba ngulo mnquba mncinci andifuni nicinge ngokuba ngaba bantu kwaye uThixo onenceba ningacingi ngokuba ingelosi yenkosi yaba nomfanekiso wayo wathatyathwa kunye nam kwaye kwaye into ethile yokuya kwenza okuya oThixo ukuba ndivakalelwa ngalaa ndlela ngoko mzalwana kufuneka ndibe sesiguqweni endaweni yokucela wena kodwa ndiyakutsho oku nditsho oku kuphela ngesibhalo kokuba niyakubona ukuba lena yinyaniso ukuba ndiyitshilo yona kwaye kuko konke ebekukhona kuyo ndaqhubeka ngokufana nawuphi umshumayeli okanye into ethile eyenye okanye enye eyenye kuhle ngoko ibiyakwahluka kodwa niyayibona into uThixo ubuyela kanye emva jikelele aze abonise ukuba inyaniso yabona oko koko okuyenza inene uThixo eyibonakalisa kwaye ngoko hayi kuphela oku ya kodwa ilizwi lakhe litsho ukuba uya kuyenza nanku uyayenza ngoku ukuba akukho kwelungileyo intliziyo yakho ayilunganga noThixo ungaphakamisa nje isandla sakho uthi ndithandazele kulungile kanye apho ukhoyo malunga nesibhozo okanye ishumi lezandla zibe ziphezulu zifuna inceba ukwenzela umphefumlo wabo ngelixa niqubudise iintloko zenu ngoku thandazani khumbulani ningabo bafanele baguquke ndiyanicelela nje okokuba uThixo uya kuba nenceba kodwa eso sisiguqu uThixo unizise kwindawo encingeni yenu eso sisiguqu siyakholwa ekuzeni esiguqweni ngokuqinisekileyo kodwa oko kulungile konke kodwa isiguqo sakho senene kulapho uThixo ahlangane nawe khona kwaye uhlangene nawe kanye apho uhleli khona. Eso sisiguqo sakho. Ngoku yithi, Thixo, banenceba kum umoli. Kwaye ukusukela ngalo mhla ukuqhubeka ukuba uya kundinceda, ndiya kuphilela wena, ndiya kukukhonza wena, andikhathali nokuba ubani uthini, ndiyaphuma ngale ntsasa, ndiyathandaza kanye apho. Kwaye wena, thabatha lo moya mdala unekratshi usuke kum, wena thabatha lo msindo umke kum. Ndiyazi andinakwenza ngolwa hlobo kwaye ndibe ndilungile kuThixo, kwaye ndinentiyo entliziyweni yam, ndinomona, ndinolunya, ndinoku okuya kukuphe Thixo. Andifuni kuba njeya, ndenze ndilunge kwaye ndithobeke kwaye ndibe nobulali, ndenze ndibe nobubele, ndenze onjalo umntu ndibe nokuzuzela abanye kuwe, ndenze ndenzele wena into ethile ukubonisa imibulelo ebomini bam. Lowo ngumthandazo omawuthandaze ngoku ngeli xa sithandaza ngokudibeneyo. Bawo wasezulwini, bangabakho, baziziqhamo zomyalezo ngale ntsasa, baphakamise isandla sabo, into ethile ibenze bakwenza oko. Bona basingele phantsi imithetho yodonso lomhlaba xana bephakamise izandla zabo. Bekukho umoya kubo owenze isigqibo, baphakamise izandla zabo ukuba bamkele umdali obenzileyo. Ngoku, bawo wasezulwini, ndiyathandaza ukuba uya kubasikelela kwaye unikeze kubo ubomi obungunaphakade kanye ngoku. Akukho nto endinokuyenza ukubabizela ngasesiguqweni, ukubabeka kwigumbi elongezelelweyo ukwenza wonke umsebenzi. Ithabatha wena ukuyenza, Nkosi. Asinakwenza ngakumbi kunokushumayela ilizwi. Uthe, ukholo luza ngokuva, ukuva ilizwi, ilizwi likaThixo. Ngoku, sishumayele ilizwi kwaye baphakamise izandla zabo sokokuba bayalikholelwa. Ngoku banike wona ubomi obungunaphakade kuba uthembisile uya kuyenza. Ukuba bebenyanisekile ekuphakamiseni izandla zabo, baya kuphuma kwesi sakhiwo ngale ntsasa olungileyo, onobulali, othobekileyo umKristu, ngokuba uyithembisile. Kwaye amazwi akho awanakusilela. Ndiyicela egameni likaYesu Kristu. Amen.
Waiting and longing for that bright city John saw coming down. In that bright city
worship. Animthandi nje yena, umyalezo uphelile ngoku, olu lunqulo. Asizi ebandleni nje ukuva umyalezo.
We come to worship. Just forget the person next to you. Just worship.
Siza ukuza kunqula, nje libala ngomuntu osecaleni kwakho. Nqula nje yena.
Oh, how beautiful, how wonderful.
Oh, inhle kanjani, inhle kanjani. Ngixeleyele nje yena kweyakho. Akudingeki umxelele ngokungxola, xelele nje yena enhliziyweni yakho. Ndiyakuthanda wena, Nkosi, ndixolele isono sam. Oh, bethu.
White City.
Bawe uThixo, samkele, silindile, njengoko siphulaphule elizwini, silangazelela. Iintliziyo zethu zinxanelwe wena, njengebhadi litsalela kumfula wamanzi, umphefumlo wethu unxanelwe wena. Oh Thixo, silangazelela kwaye silindile, silindelela ayure yokubaqana uYesu eyakuza. Silindele kwixesha esiya kumenyelwa ngalo esibhakabhakeni, hayi ukuma phambi komgwebi emgwebeni, usele ugqithile. Sifile kwizinto zehlabathi, saze sangena kuKristu, kwaye wathabatha isigwebo sethu. Ungummeli wethu ngoku, kwisihlalo sobulungisa, osikelelweyo ummeli wethu, wokuba kuvumo lwethu kungcangcezela ityala lethu de siyazi ukuba asifanelekanga, njengothandekayo uDade omdala ngale ntsasa wathi kubungqina bakhe waye efaka iipeni zakhe. Kusukela ndisiza apha ndifunde ukuba asibobungcwele bam, bubungcwele bukaThixo. Ngenyaniso Nkosi, sifundisa abantu akukho nto ilungileyo emntwini nganye into. Yintoni umntu le nto umkhathalele kangaka? Kodwa lubabalo lukaThixo olubonakele kuthi. Kwaye sithembele kuphela kwizidima zakhe, hayi kwezethu. Kwaye sinqula yena, oyena ungcwele uThixo, ngobubele bakhe, ukusibandakanya kubukumkani bakho bukhulu, kwicebo lakhe elikhulu. Siyakwamkela wena kwiintliziyo zethu, ngokholo. Kwaye ngobabalo, siyakholwa ukuba uyayinikeza kuthi ukwenzela uzuko lukaThixo ngenxa yenkonzo kaThixo. Ngoku Nkosi, philisa abagulayo njengoko benyuka besiza kuthandazelwa ngale ntsasa. Banike olwavuyo abathi balangazelele ukuphila. Benze bayazi ukuba lena incinci incinane inkwaleko ibe ibekwe phezu kwabo lixesha nje elincinci lokuvavanywa. UThixo wazi konke malunga nalo. Uyenzile ukuze abone intoni eniya kuyenza malunga nayo. Indlela uThixo bangaphumela kanye phaya baze babange laa msebenzi ogqitiweyo. Wanga wena bangangakucaphukisi wena ngokubalekela apha naphaya nangaphakathi nangaphandle. Kulungile, andiyazi lena leya. Nkosi, bangathabatha isigqibo esithe ngqo bathi, Nkosi, yayinguwe owandisindisayo, yayinguwe owandenzela ezi zinto. Ndiyakukholelwa wena, kwaye ndithembele kuwe namhlanje, kwaye ndiyathandaza ukuba uyakunikeza oku ebantwini egameni likaKristu. Amen.